izinkumbulo zami zikagogo zihlala zihlanganisa ukubhaka amakhekhe akhe oshukela. Izandla zakhe ezinoflower ezimpunga ziqondisa ezami, njengoba sindawonye senza izinhliziyo nezinkanyezi, futhi zazizinhle kakhulu. Manje, sekuyithuba lami lokudlulisa leyo recipe kumzukulu wami, futhi lokho kusho ukusebenzisa i-gold medal flower. Leyo ndondo enkulu yegolide khona kanye esikhwameni isho ukuthi amakhekhe ami azoba izinkumbulo ezimnandi kuye, njengoba nogogo enza kimi. Gold medal flower, amakhekhe akhe angeke afane ngaphandle kwayo.